basezi tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.
Dusangira ijambo. Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane wowe Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Nkuko mwakunze kubyumva mu biganiro byacu bitandukanye byatambutse, aho dusangira ijambo yakunze kubagezaho imibereho y'abanyarwanda baturiye imipaka ihana imbibe n'u Rwanda, kuri ubu batakigenderana twongeye kureba uko bimeze. Mwagiye mwumva ibyifuzo ku baturiye imipaka ya Kagitumba cyane Kagatuna yose ikora kuri Uganda n'ahandi. Muti noneho dusangira ijambo yerekeje kuwuhe mupaka. Ni ku mupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi mu majyepfo y'u Rwanda. Nkakwibutsa ko imyaka imaze gusaga itanu ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bitagenderana. Bikomoka hagati mu mwaka wa 2015 ubwo imidugararo yadukaga yashingiye ku yindi manda itaravuzweho rumwe ya nyakwigendera Pierre Nkurunziza wategekaga u Burundi. Byateye Abarundi ibihumbi n'ibihumbi guhungira mu bihugu bituranye n'ahandi n'u Rwanda rurimo, maze kuva ubwo hatangira icyuka kibi ku bihugu byombi. Habayeho gushinjanya, guhungabanyirizanya umutekano, gufunga imipaka n'ibindi. Ubuhahirane bwahise buhagarara, maze abaturage b'ibihugu byombi byanjye bisangira kabisi n'agahiye babura yo bacira nayo bamira. Kuri uyu mupaka w'Akanyaru uhuza ibihugu byombi, aho ni ku gice cy'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru, ubutegetsi bwari bwarahubatse isoko rya kijyambere ryagombaga gufasha abaturiye uyu mupaka bidasize n'abambukiranyaga imipaka. Ijwi rya Amerika ihagera yasanze iryo soko rya kijyambere risa n'iryiberamo ubusa. Bigaragara ko imiryango hafi ya yose ifunzwe, yewe no mu minsi iza hatagize igikorwa rishobora kuzangirika. Mu minsi mike ishize nibwo Bwana Robert Shingiro, ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi, yahuye na mugenzi we w'u Rwanda Bwana Vincent Biruta, bahurira ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu burasirazuba bw'u Rwanda nawe uhuza ibihugu byombi. Baganiriye ku kongera gutsura imibano, kandi nawe yatumiye Bwana Biruta ko bazahurira i Burundi mu minsi iri imbere. Ese ibyo baturiye ku mupaka w'Akanyaru bamenye ko byabayeho? Niba barabimenye se byabaguye bite? Ni muri dusangira ijambo. Dusangira ijambo muri rusange yahaye umwanya urambuye abo baturagire buko bari babayeho mbere yo gufunga imipaka na mbere y'umwaduko w'icyorezo COVID-19, ndetse irareba uko babayeho. Uburujya n'uruza rw'abantu n'ibintu niwamenya ko rwahigeze. Mbahaye ikaze ntangiranye n'uyu mugabo untambagiza isoko rya kijyambere, anyereka bimwe mu bikorwa byahoze bihakorerwa ubu bitakibahabarizwa.
Iryo ni isoko rya saa kumi n'imwe. Inyanya, ibijumba, amashu, saa kumi n'imwe niho ritangira kubera umupaka bawufunze. Ubundi ryakoraga mu gitondo. Iyi nayo yari resitora ya Mam Dogo. Resitora Abagande, Abanyakenya, Abasomaliya bose bariragamo hano. Hano hejuru naho hari muri buwate. Buwate y'akabare, biyare, burusheti z'inyama n'inzoga. Kari akabare siti. Kuko umupaka bawufunze ibintu byose bita biraborokwa nyine.
None urubanda rugufi mubayeho mute muri ibyo?
Urubanda rugufi ukuntu tubayeho hano, abarabikora amabuye bakabona 300, hatwe tutagira nk'aho duhinga, twoza imodoka bakaguha 500, 200. Ukahaye ibijumba ukajya guteka.
Imodoka zo zivaye ko n'urujya n'uruza mbana nawe.
Ubuvatiri bw'ahangaha iwacu bukorera i Butare Huye. Ariko nta modoka zindi z'ahandi ziya zigera ahangaha. Naho rizo nigarukira inyura muri Nyaruguru.
Birababaje rero?
Cyane. Inzara. Bamwe barakubiswe, abandi bafata isuka, abandi bohokera mu mujyi. Twebwe duhitamo kwihangana kuguma hano. Ubona nka biriya ni ibyokezo by'inyama biriya. Abarundi nibo bakora bazaga bakarya inyama, abakongomani, abanyakenya. Ko korona yaje rero bafunga umupaka, nta n'umwe akirya inyama. Kare.
Wowe wajyaga ujya mu Burundi agasayo?
Njye najyaga nshika i Burundi, twari abakarani bo ngaha tujyana ibikapu. Twajyana ibikapu, igikapu ukakigezaho ukabona iyo sekisi, ukazana ikindi ukabona 500, ukakigeza kuri Jagwari. Waba undi uzaniye igikapu gahita gukubita 500, ibaze ari ukore nk'abantu 20, gutyo. Amafaranga menshi cyane twarahombye rwose. Nkaraguru hari akandi gasantere karimo akabare n'inyama hariya. Ikintu twosaba nyine ni ukutwugururira tukabona ukuntu twabaho, kubera bitabaye
beshi hano twashira hano twashira nta nimvura igwa hano nta mvura ihagwa imvura igende kagwa hari kagwari hano ntigihashika
haravumwe se
sinzi hano nta mvura igihashika reba nk'ibiharage barateye ntibizamuka nta mvura igira hano ni wagira gute ikintu rero twosaba nuko batwugururira tukongera tugakora nkuko twakoraga tukagenderana nibyo byiza kabisa nabundi ho bitabaye uko beshano turicwa n'inzara kwa twagaburagwaga n'abanyamahanga
nyuma yo kumva uyu wahoza kesha maramuko ku mupaka wa Kanyaru mu bikorwa byo gutwaza abagenzi imizigo negereye n'abagerageza gufungura imiryango muri iryo soko rya kijyambere riri hano ku mupaka wa Kanyaru nahereye kuri aba babyeyi
nta bakiriye dufite
baburiye hehe
baburiye nise bitewe ni corona yateye kandi n'imipaka irafunze subura bona twa abakiriye bavahe ko twabanaga abakiriye bagenda gutya abo mu misozi bose teba nawe uko hameze nta n'imvura rebe turi n'amasenda aragaramye ntitwigeze dutera ahubwo ntabwo tuzi uko tuzabaho ubu mu minsi iza haba ibyo bucuruzi ni ukwirirwa twicaye tugasinzira twaramirwa tugataha
urahaza ukakingura mu gitondo ukagera ku mugoroba nta bantu urabona baza kugura
ntaba pe urebye ntaba none sibona bwira nta n'ibihumbi icumi umuntu acuruje urumva hari abakiriya barahari none se y'imipaka bagifunguye nibwo abantu bagendaga bakagira ibyo bagura hano mu mabutike none ubu ngubu nta bakiriya urabona abantu ntabwo bava mu misozi ngo baje hano
aba hano se wenda hari ikibazo cy'ubukene ku buryo batagura
ubukene burahari kubera ko abenshi bari batunzwe n'umuhanda
uravuga uyu mupaka
uyu mupaka nyine wari ubatunze
aho se mwishyura imisoro hano
twarayishyuriraga nko kugera mu kwa gatandatu twari twishyuye ariko nabo baraje barareba ntibarongera kuza kutwishyuza mba bazatwishyuza situbizi
muri rusange iri soko ryagombye kuba ribateza imbere
twaryinjiyemo tuzi ko rigiye kuduteza imbere ko twabonaga nyine ari isoko ry'impuza abantu bose barazaga bacaga twari tuzi ko natwe rizaduteza imbere tukagira icyo twigezaho
imipaka igifunga byabagizeho ingaruka
cyane cyane n'ubu kandi niko bikiri ibintu byinshi twacuruzaga bimwe twarabiretse urareba ntawashyiramo umwenda imyenda yavundiyemo umuntu apfa gushyiramo utuntu tw'utwaka uracuruza hari igihe umara n'icyumweru utaracuruza n'agafuka wenda kakawunga urabona ko ari ibiro 25 ukakamara n'icyumweru amafaranga yarabuze mu baturage
mu Burundi se mwashoboraga kujyayo nta kibazo ariko ubu ngubu byarapfuye
twajyagayo nyine ariko twajyagayo mbega dutemberereyeyo nabo bakaza bakagura nkarige bazaga bakagura nk'udukweto tw'abana uko tukaba tubonye ijana twinjije natwe tukajyayo ukibona uri buhakure ukakazana none rero burakaraka n'inshuti ziriyo n'abapadimwe bari urazi ko nk'abanyarwanda benshi bashatse Burundi habo nk'abo tuvukana hariyo ubuse ntihawuvubonana n'undi nyine twaratuje nk'urugero hari igihe twabaga twebwe dufite nk'amasuka i Burundi yarabuze ukajya ubona abaturage baraza bakagura nk'isuka none ubuzaheze twarahombye cyane
ese hejuru bigeze bahafunguraho ngo mubacuruze
aha muri etaje hejuru akara n'ubundi hari hafunze keretse umuntu umwe niwe yaragiye gufungura yakabari ariko nawe aho koronitere yahise yari gukuraho abakiriya kuruzi nyine ko kwari ugufunga
ni ukuvuga ngo korona yaje n'ubundi ibakora mu nkokora
cyane twarahombye nyine twarica ni nko kwica n'ubu ni ukuvuga ngo reka tujye tuhashyushya ritazagira ikibazo rikahirima ubundi nta nyungu zabo nk'urugero hagezaga aya masaha ugasanga aha hose abagenzi ni urujya n'uruza bandagaye tugacuruza amaji tugacuruza utuntu dutandukanye nk'umugenzi akaza ati inkweto zirananiye agatora kamba mbiri kukabubonye amafaranga nk'aka sharupa kaza imbeho imwishe imvura yamufatiraho umutaka akabara gushore none su uzibye ko n'imvura nyine ubona twanayibuze nawe n'ivyo ureba reba ku misozi harera
Muyandi magambo ushobora gukingura byo kwigiza nkana
nko kwigiza nkana uraza imvura yabayagwaga hano wagisanga imiryango yose ikinze twagiye kwihingira ese wajya wirirwa wicaye nta kintu uri kwinjiza ntavyo ntacyo biba ritanze
akarere hari cyo mujya muvuganira nawe
baraza nyine bakareba bakatubaza natwe tukababwira ati namwe ni murebe uko turi tese mubona abakiriya terekada uko nyine muhabona nuko ese nureba nk'umwanya uhamaza ubonye hinjiye nde ntawe tugomba kwirirwa uku mpaka nimugoroba
ushobora gucuruza nk'amafaranga ngahe wakingura
nta mafaranga tukibona pe
ugereranije n'inkangahe wafunguye duka ryawe
mvuga ngo nabonye abakiriya hagiye na hana bitanu bitandatu nuko nyine niki se ncuruza ko nyine nifu nta kindi ukwihangana nyine tugategereza icyo Imana izadukorera
mujya mubabwira muti mutubabarire ntituzasore bigenda bite
subwo twabivuga tubihereye ariko ari nk'abantu bareba nawe akaza yaje hano nk'icyiciro cya mbere akareba agasanga twicaye hariya twigunze akongera akagira gutya akaza aza atatubwiye wenda nk'urugero abagira ati ndebe yuko hari abakiriya agasanga uko yadusize niko turi subwo yavuga koko ngo tuzishyure kuba twishyuje se twayakura agurisha udusambu
isoko ryatangiye gusaza bibaye ngombwa ko mugira ibyo musaba mwasaba iki hagati aho
twasaba ko bongera gufungura imipaka tukongera tukagira tukagenderanira byaba byiza no kureba ukuntu badufasha
babafasha gute
adutera inkunga none zuba urabona mu minsi iza tuzabona n'icyo kurya
kugira ngo ufate umwanzuro buke wumve ko ugomba gufungura nibyambuza uko ngira byo kwanga kwigwa mu rugo bimeze bite tugende tujyaneyo ni kwa kundi byambuza uko ngira ukanga kwirwa mu rugo
urebye ni n'uburara aho bigeze ndabona ari uburara pe
uburara gute kandi uri gucuruza
amafaranga tubona amafaranga turimo turabona harapfuye harangiritse muri make
hangijwe n'iki hangijwe na korona cyangwa hangijwe no gufunga imipaka
ahanini byaturutse gufunga imipaka kubera ko yuko batarafunga umupaka hano twabonaga amafaranga pe batarafunga umupaka twabonaga amafaranga abagenzi bakaza ubu n'ibintu byinshi twanacuruzaga bimwe twaranabyihoreye byatwarwaga abantu ba pasaje urebye nk'utu twa gitari tw'abana n'utundi dupupe tw'abana n'utwo tumodoka twose nibo baduhahaga none rero aho bafungiye umupaka nta kintu namba tukibonera
bikomeje gutya byazagenda bite
oya twavamo bikomeje gutya batwaka n'imisoro twavamo tukabyihora tukitahira sinzi ikintu twakora mbega muri make
igisubizo cy'iki kibazo mu buryo burambye murabona cyabikiye
igisubizo cy'iki kibazo ni uko badufungurira umupaka kuko kare kose umupaka utarafungwa n'iyo imvura itagwa nk'uko twebwe twabaho kuko Burundi baba bagendana n'u Rwanda tugahahira Burundi ibyo tubura tukabihahira Burundi nkatwe turi hano ku mupaka none rero ubu hafunze nta kintu twakura nta n'uwanajyayo ni ibibazo rero tubifitiye pe
ese abantu bavunjaga byo byagenze bite
nabo baratashye biro zose zarafunze kuko bavunjaga n'abarundi baturukaga hakurya abapasaje bambukaga bakavunja n'abasubirayo none bose biro zose zirakinze
mwumvise ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi n'u Rwanda bahuye mwabyakiriyemo
twarishimye cyane wenda tuvuga ngo hari icyavamo bakagirana umwe nyine bakongera bakadukingurira imipaka ngo turategereje
byabaremye agatima se bimeze bite
ubu niko agatima dufite wenda ko ikizava muri ibyo ngibyo bavuze niko agahenge dufite
hari icyo ubasaba
icyo mbasaba ni uko bakumvikana nyine dukomyera tukagirana umubano wo mu Burundi no mu Rwanda tukongera tugahuza ubumwe tukagendanira bisanzwe kuko se twese nyenerwa n'abarundi naho bagize ikibazo
ubu hano hakurya ntihari abantu mwashyingiyeyo
barahari cyane banahizeyo batakibasha guhura n'imiryango yabo nino hano nabo hari abashyingiwe no
nabo b'abarundi batakibasha guhura n'abarundi bashingiye mu Rwanda batakibasha guhura n'ababo.
Mura telefona na se bigenda bite?
Njye gutelefona na wapi? Ntabwo byakunda.
Okay.
None z'impamvu batagitelefona na ubu ngubu bakoreshaga amasimukadi y'amarundi. Ubu rero ntiwabona ahubwo ayo mayinite y'amarundi ngo batelefone, kandi nabo bafite indoni ntabwo bashobora gutelefona ku Nyarwanda. Impamvu rero batakivugana.
Niwuhuje amahanga, niwumbye imiryango, nicyo cyiza turusha ibindi biremwa byose. Abantu tugasangira urupfu no kurama, subiza agati mimembero wibaze nawe bambere. Kumubano mubantu, kumubano mubantu.
Reka twumve n'uyu mugabo ukora muri kimwe mu bigo by'ubucuruzi muri gahunda z'itumanaho.
Twavugaga mu buryo bw'imikorere, umupaka kubufunze byishije.
Byishe ubuhahirane kica profit twagombaga kuba dufite nk'abacuruzi, twagombaga kuba dufite bitewe n'uko dufite abakiriya, kuko hano twasavingaga abakiriya b'abanyamahanga. None ntabwo umupaka uri kugenda neza bitewe n'uko mbere byarakundaga haje kino cyorezo cya COVID biba ngombwa ko imipaka ifungwa.
Ako n'usanzwe Rwanda n'u Burundi ntabwo byagenderanaga.
Mbere nta kibazo twari dufite kirekire cyane nk'icyubungubu ubwo icyorezo cyatangiraga. Mbere abakiriya barazaga kabona abantu benshi dufasha, hano hari amajanse kuko hari abaturukaga i Burundi bacaha transit bajya i Kigali cyangwa se bakomereza mu Bugande, gutyo tukabafasha. Kuko n'ubundi mbere igihe cyari gishize n'ubundi urujya n'uruza rutagenda, ariko hari abantu binjiraga bakoraga movement bambuka umupaka.
COVID rero yishe byinshi.
COVID yahungabanyije ibintu byinshi cyane, cyane cyane ku bantu bari bamenyereye gukorera ku mipaka, cyane ku bucuruzi. Ucuruzi yaratuzahaje, urebye amafaranga twakoreraga mbere nta na kimwe cyakangahe tugikorera, nta na kimwe cya kabine. Yewe nta mbega usanga ntayo abo dufasha, nta baturage yenda baturuka mu misozi gutya na gutya, nabo tubakemurira ibibazo bigiye bitandukanye ndabafite. Ariko ubwo twafashaga abanyamahanga bambukaga ntabwo babigereranya n'ubu ngubu, harimo itandukaniro rikomeye cyane.
Bikomeje gutya,
bikomeje uku nguku byagorana, kuko hari igihe hari ahantu igera umuntu akwihangana kumva bigiye bigoye. Ariko kuko n'ubundi ahangaha hari abaturage bakeneye serivisi ku ruhande rwacu nko ku Rwanda, ntabwo twafunga imiryango kuko nabo baradukeneye. Kereka yenda baramutse nabo bavuze ati turimutse, bitewe n'uko nta kintu dufite yenda bakagenda, niho natwe twavuga ati dufunze imiryango.
Umunsi bafunguye imipaka muzaba ari umunsi mukuru inaka?
Umunsi bafunguye imipaka byaba ari byiza cyane, byaba ari byiza kuko nimba twabaga turi ahangaha mu bantu twafashaga nka 90% ari abantu bambukiranya imipaka, urumva ni ibintu byiza cyane mu gihe bashobora kuba bafunguye imipaka. Byaba ari byiza yaba ari ahangaha no ku ruhande rwa abaturanyi, cyaba ari byiza.
U Rwanda rwahuye n'u Burundi ejo bundi, abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bombi bahuye, mwarabyumvise?
Twarabyumvise, twabyumvise mu makuru, tubisoma no ku binyamakuru byano mu Rwanda.
Iyo nkuru mwayumvise mute muri mwe?
Twarishimye, twongera kugira icyizere, tuvuga ati noneho business zacu zishobora kuba zigiye kongera gukora nka mbere. Icyizere twari twabanje kuba dufite duhangayitse tuza ati bizagenda gute, tukabona inama bahuye uruhande rwo hirya rukavuga ko rwaje rushaka yuko imigenderanire yakongera kuba myiza, tuhita twumva rwose yuko ari byiza. Kuko n'ubundi na mbere hose ahangaha twebwe ku ruhande rwacu nta kibazo twari dufite ku kigendanye n'urugenderanire, umupaka w'u Rwanda yari ifunguye, umunyarwanda yashakaga yaragendaga, ariko ku ruhande rwo hirya niho hari ikibazo.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika. Turarebera hamwe imibereho y'abaturiye umupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi, aho ni mu majyepfo y'u Rwanda. Kuri mikoro muracyumva akabagira ubusa. Hanze bagerageza gufungura imiryango bikanga, hari abahisemo kwikorera amabuye y'umushoramari, nabo dusangira ijambo ntiyari baniganye.
Muraho ma amakuru muri kwikorera amabuye? None se muyakura he? Yari isha gute se kandi mbona muri bazima?
Nukwiyahura.
Kwiyahura gute? Gute nyine.
Mugira nko kubona intu biparikanze habyarikorewe n'intuze no muswe wabantu atari modoka yabihatuye. Bona atari nko kwiyahura. Yeye corona we.
None se iyo muyatuye hano muyagurisha mute muyagurisha abandi?
Aba yamabaye afite umubosi nyirayo. Twebwe ari cyo dukora nuko yakura hariya wageze hanga ibene abaza gupakira ibene yawe yakuzura. Bakako 900 ariko byaya mato mato aya manini yipakira ibene kuzura ngo 2007.
Kubera icyo mato mato ari yahenze.
Nuko ari atinda kugwira ntabwa gwira vuba. Kugyanga ibene yuzure vabera ati.
Ibene uravuga kamyo?
Eh.
Cumura kuyuzuza nka ryari
yewe uri umuntu umwe ibene kugyanga uzayuzuze. Ibyumweru bibiri utasibye kandi buturagenda wicara iminota 30 ruhuke uze kongera usubiremo nanone wongere wikorera ibyumweru bibiri kugira ngo uzakorere 900
ku muntu umwe
umwe
ariko se ibi bintu mwari musanzwe mubikorana mbere yuko bafunga imipaka
oya pe mana ibi bizanywe na corona ubu buri wese bari marakatizi afite utwacuruza hano arivuka
no ibyo gufunga imipaka byo
ya gufunga imipaka byo gufunga imipaka byo ni Burundi sibyo niba nkubwira se nyina buyi imipaka bifunguye umuntu wese aba gafite akantu ari marakora hano ahucuruza amayinite ucuruza iki ucuruza izo nyama ucuruza ibyo biraye buri wese afite akantu ari marakora hano none buse dukora iki nimvura yanze kugwa ngo duhinge basi ntawo ari mbayihamba muri aya matare y'amabuye
birabagoye se
kutugora gusa uwakubwiye kutugora ushaka kurega wikoreye bino bintu wabwiriwe banabura umubosa ataje ngavuga ati ndabona basi bene haraho giye kuyigeza reka nkujugunyira igihumbi igihumbi nta nikiro cy'umuceri kirimo nta niki nta nikiro cy'ibishyimbo kirimo ubwo se aho tunagona
bibaye ngombwa ko wafungura imipaka se ibi byo kwikorera amabuye mwabivamo byagenda
nda wasubira muri uyu muruho nta wasubiramo rwose cyetse udafite icyacuruza cyangwa se tuka kuko n'umutahe ntawe tugifite twakoroboza tukabigumamo cyetse tubonye aho dukora uwo mutahe nyine umuntu akongera agakora ibyo yakoraga umupaka wabaye ufunguye
none se mwita bosi uza kuyagura muwamuziranye cyangwa n'umuntu
wari we bosi ni umuntu wiguriye intuze amabuye umusozi w'amabuye afite rero abakozi birirwa bayamena natwe twirwa tuyikorera
ubu narinzi ko wenda umuntu umwe ku munsi ashobora gukorera ibyo birindwi naho birafata
umwe ibyumweru bibiri ariko uzi kwikorera ibintu gusa reba nk'aka kantu mba nikoremo kajyamo ibintu bingana iki kandi nabwo ngera ahangaha izo si ryasubiye
muri nyina
muri nyina ahubwo nkamwe nyine mujya mutuvugira nyine bafungura iyo mipaka dore ko ubuzima bwakongera bugakomeza nawe ndetse
ubuse ntabwo mushobora gufatanya mukavuga muti reka dufatanye kugira ngo byihute bigenda
gufatanya n'ubundi benshi barafatanya mbwira wo gufatanya nk'abantu batatu ibyumweru bibiri gashyiramo mukorera 900 ukorera 300 mu byumweru bibiri ayo mafaranga yazakumarira iki koko ufite n'abana
niko mugabo
ni
uraho
ramuraho
amakuru
ni meza cyane
nge nitwa Eric ndo umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika nari ndi kureba imibereho y'indo nsanze mwikorera amabuye ngo kubera corona no gufunga imipaka ngo mwahisemo gukora ibi
twahisemo gukora ibi twabonye ubuzima bwanze
birabagoye se
biratugoye wakwikorera ibuye bitakugoye
bariya bamama barambwiye ngo kugira ngo umuntu yikorere ikamyo cyangwa se ibeni nk'uko numvise babivuga ngo bifate ibyumweru bibiri wowe w'umugabo bigufata igihe kingana iki
yewe umugabo bifata icyumweru
icyumweru ukorera 2007 iyo uyabonye uyakoze iki mu rugo ubona akemura ibihe bibazo mu rugo
cyakemura yasigaye abana nyine n'umugore mudi bakajya bakararira ntakundi
bibaye ngombwa ko bafungura imipaka byabafasha se
tukaba twagoroye twaba tubyogoroyemo kubera ntabwo twakongera gusubira mu mavuye n'ubu ngubu imvura iguye ntabwo twakongera gusubira mu mavuye twajya guhinga kimwe n'abandi none urabona imvura hano ino ntihagera
mu yandi magambo muri mu mabuye kubera byambuze uko ngira
byambuze uko ngira kubera nta mvura batafunguye n'umupaka
nawe ngo niko bimeze
nanjye nuko bimeze ubundi twebwe iki cyorezo cya corona n'imvura yabuze byatumye twiyahurira mwa aya mabuye kandi baranaduhenda rwose kugira ngo ubuze ibeni ni iminsi irindwi kandi urumva ni igihumbi ku munsi kandi igihumbi ukakisamuramo hano urumva hasigaye nka 170 yirasiwe y'abana bo mu rugo
gusamura sugusamura iki ku manwa bwiriye muri aya mabuye
ahangaha ni ukintu ugafata ari indazi hariya n'akayi bigahura na 300 agasigara 170 170 ukaba yurahahisha mu rugo nuko bimeze
mbere batarafunga imipaka wakoraga ikibowe
mbere batarafunga imipaka umuntu yarahingaga kandi tugahahira ni Burundi kubera ko ibintu byaho babihendutse kubera imvunjo.
Ugize icyo usaba wasaba iki?
Gye cyambere nasaba Imana ikaduha imvura kuko imvura nitubesheje kuva twagatera ibishyimbo byaheze mu butaka. Nta kintu na kimwe twigeze tubona. Imbuto twafashe yapfuye ubusa, amafumbire twafashe yose ni ukufungura imipaka yifunguye twaba tutomboye cyane. Kwari nk'imizigo yazaga hano tukayicana tugikora tuyijyana hakurya y'Abarundi bakaduhemba gutyo gutyo. N'aba bagenzi bose twaba twaza nk'ibikapo bakaduhemba ugasanga mbese nta kibazo dufite. Rwose umupaka yifunguye nta kibazo hano tuba dufise. Tuba tubayeho neza.
Tuvuge ugeze mu rugo ayo 700 uyahahishije.
700 mahawunye hano nta kiro cy'ibishyimbo kirimo. Ikiro cy'ubuga hano kigura amafaranga 400. Mba barimo nk'ikiro n'imboga nk'imirengarenga cyangwa ishu n'indakaruka ukajyana gutyo. Nta kiro cy'ibishyimbo kivamo muri make.
Kandi wuje urukundo kandi wuje umurava ukagira amahoro umunywanyi wa hafi. Utabarana no gufatanya niho soko y'ubumwe bubonereye abantu bambe umubano mu bantu umubano mu bantu.
Muri iki kiganiro twagombye kumva icyo inzego z'ibanze zivuga kuri ubu buzima bugoye abaturiye umupaka w'Akanyaru ariko ntibyadushobokeye. Twashatse ku murongo wa telefone Bwana Francois Habitegeka utegeka akarere ka Nyaruguru ntibyakunda. Ubwo yari Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda ku itariki 30 z'uku kwezi kwa 10 basinye imihigo ireba ubuzima bw'igihugu, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kwihanangiriza abategeka uturere dukora ku bihugu bituranyi ndetse n'abikorera ababwira ko abaturage batagombye gusaba serivisi mu bindi bihugu.
Ikibazo twari twaragize twaretse kikagenda kika abaturage bo ku mipaka baragenda baba ab'ibihugu duturanye byo urenze iyo mipaka kuri za serivisi kuri bintu byose basanga abantu babaye ab'ibindi bihugu kurusha ibihugu cyabo, ariko biturutse kubera ibintu mutabagezaho mu nshingano zacu. Hari amashuri, hari amavuriro, hari ibicuruzwa, hari iki batabazi. Ishamba shayo urayibuka barimo arayitanze abantu bayo bari imbere yabo hakurya urugero ko na hano hafi tuvugira aha ngaha abantu na hano rero abantu abana bacu bagomba kwambuka imipaka bajya kwiga hakurya bajya kuvoma amazi hakurya bajya ibyo nizere ko meya wa hano Nyagatare ari he. Ibi bintu biracyariho yarabaye sinzasubire kubyumva rwose.
Ntabwo uzigera wongera kubyumva nyakwa perezida wa
Repubulika. Tuzabipfa pe ku manywa y'ihangu.
Nakoze cyane.
Tuzasubire n'izindi sekta zezo zose. Hanyuma na private sekta, ari private sekta bari hano. Private sekta abantu, nyarenze ko mushakamo abantu bakora business, bafite ibyo bacuruza, bagira bate, mwe isoko ryo mu mujyi gusa rihagije igihugu cyose, abantu bo ku mipaka mwarabihoreye bakajya kandi mufite ibintu mukwiye kuba mubacuruzaho.
Nuko turimo turabitunganya dufatanyije n'ubuyobozi bwa local government.
Mwo kwitonda ariko ngo mugende buhoro mukoreshe ibi byangombwa bishoboka.
Turashyiramo imbaraga zishoboka kandi biraza gukorwa.
Yes. Nta bintu byose umuntu ugiye kugura ikibiriti aragomba kwambuka umupaka, ushaka kugura amazi yo kunywa arategereza ava hakurya y'umupaka aze hano, kandi hano twitwa ngo dufite industries zikora ibyo byose. Ntabwo ari byo. Mwebwe ngira ngo mu miterere yacu no mu myumvire yacu na politike yacu, ubundi twari dukwiye kuba turi isoko ry'abaturanyi, ahubwo ari twabaza gushakamo. Niyo politiki numvaga twari tugenderaho cyangwa numvaga dusa tugenderaho. Numva ni ukwiriye kuza hano ku masoko y'ibyo bashaka. Ntabwo ari twari dukwiye politiki n'ubukungu bwacu uko bikorana n'ukunguku.
Nshuti bakunzi, twabanye muri dusangire ijambo. Ikiganiro cya none n'aha tugisoreje. mwakoze kubana natwe. Shimiye kandi buri wese ku musanzu mu kiganiro mbararikira gukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Mwari na eh bagira ubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira.